ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
A he kai kei aku ringa, he kaupapa tērā e a koe ngā rangatahi ngā wahine anō hoki. I ngā mahi aru kai, ruku kai, uhi kai anō hoki. Te kaumārua ngā wahine kua puta o rātou ihu i te kaupapara i ngā wiki kua tahake nei. E āhei nei ki te kohi kai mō rātou marae, mō ngā whānau anō hoki. Anō mātou te whiwhi, te kōrero ki tete o ngā ākonga i whai wāhi atu, ki te kaupapa o he kai kei aku ringa ki a Wirihana Michelle. Tēnā koe.
Tēnā koe.
Ngā mihi nui. He whakatūwhera i a tāua kōrero. Tēnā whakiwhanuihia mai te kaupapa o he kai kei aku ringa. I hua mai tērā kaupapa i whea?
Nā Shana rau ko Adrian Thompson, tēnei kaupapa he kai kei aku ringa. He kaupapa i timata i te tau 2020. I te tau ihu nei. He kaupapa e whakakawa nei ngā tāngata kia ako kia whai pūkenga mo te kohi kai, te ruku kai, era mo mō ahuatanga, hei pāinga, mō ngā iwi, mō ngā whānau anō hoki, kia whakahoki anō mai, aua mō tikanga i roto i ngā whānau, kia ora noa i ngā whānau, mea aua mō tikanga. Yeah. Koera pia tētai paku kōrero o te kaupapa.
Tara o e tērā, mihi ana, ki a koe i e nā kōrero āwe, hei āpiti atu, ko koe hoki te tei o ngā ākonga i te kaupapa rā, no reira heaha ngā hua nui i puta atu mōu.
Ngā hua nui no te kaupapa nei, he kite i roto iau, ngā āheinga ōku, he mea nō te ruku moana, he ka āta tiro whakaroto ki ngā āhuatanga e whakakaha anō i au. Koera pia ngā tino hua, i te mea he tino uaua me he nui o āwangawanga o āmaimai, me whai rautaki koe kia hipa atu iau a ahuatanga e tau ai te wairua kia tutukia i ngā mahi. Ko ngā hua hoki he noho tahi ki ngā wahine kia tutukia i kotahi aitia ngā mahi. He noho tahi atu ki ngā tāngata he pukenga nui ki roto i enei mahi. Rātou mohiana pērā ia Shannon, pērā ia mama, Adrian, pērā hoki i o Rāua Hoa. Yeah, me te whai pūkenga kia whakahoki mai ki tōku whānau, me oku iwi e hāpai anō ia rātou i roto i ngā mahi. Ai.
Karau e tērā. I a koe kōrero nei mō ou whiakoranga i te kaupapara mō ngā hua nui kua puta atu mōu. Tēnā heaha i hiahia ai koe ki te whai wāhi atu ki te kaupapara?
He tangata ka tino whai ngā kaupapa i roto i taku rohe, i roto hoki ngā iwi. And ko tāku e hihi ana kia whai mā tauranga, kia whai pūkinga i roto i enei mahi, kia pai hoki taku whānga i ira ki taku whānau, ki oku iwi anō hoki. Kia pakari ai mātou i roto i enei mahi. Yeah. Koera te taki i whai atu i tēnei kaupapa.
Tēnā koe i hei āpiti atu ki tō whakautu i ngā tata nei. I punua kōrero koe mō ngā uauatanga kā rangona e te tangata. Tēnā whangaihia mai e tehi o era uauatanga i rangona e koe i te kaupapara.
Ko te mea nui, ko te uauatanga nui mōku, ko tōku hinengaro. I te mea, ka whakaro, he tāia e au te mahi, te tāia au te tuki i ngā mahi, he uauau ngā mahi. Kia rukou te moana, ahakoa he tapu tapu e āwhinana i a koe kia tangoha, ka whakaro tonu, well, ka toromi i te wai. Ahakoa kei reira ngā tapu tapu katoa, ngā tangata katoa kia āwhina i a koe. Ko taku hinenga ro te mea nui i tino. I tino. Tōna ahu whakapehi au i roto i ngā mahi. Engari, kia i whai rautaki, te nui ngā te wā, i whai rautaki tēnei kia waihoi i rā uauatanga kia tutuki tonu i ngā mahi. But yeah, ko te mea nui, te hinengaro, tuarua, gosh, me pakari hoki ko te tinana, kia pai tō kawe i ngā taumahatanga o ngā taputapu ka kuhuna. But yeah, ko ia pēr.
Tēnā koe i ēnā whāngaitanga mai o ue. Kore, kore, he nui no reira hei whāiti, whakawhāiti te rapuna. Ki tō titiro, ki o whakaro anō hoki, hea hā te hiranga o ngā kaupapa pērā ki he kaikei akuringa mā ngā whakareanga o ēnei wānei.
Ko ngā hiranga pe wā rātou, he hoki atu ki ngā mahi ki ngā tikanga o tā te tipuna, i tēnei kei roto i a tātou katoa e rā āheinga kia ruku kai, kia ruku moana, kia whangahi a te iwi, te whānau anō hoki. He mea whakarauora i a tātou tikanga, e ora tonu ai ēnei mahi, Wanganui i a mātou, i a tātou. He mea whakapakiri i ngā rangatahi, i te tangata. He nui ngā hua, he nui ngā akoranga i roto i ēnei mahi, kia whai tika i ngā mena kei reira te hihia. Kei ia te tangata, e wā.
Ai, mihi ana, e mihi ana, kia koe i ēnā kōrero whānui au. Mō iwi, whakaru nui mai kia mātou o wāte anō hoki kia kōrero. Kia puta tēnā kaupapa, kia mātou ngā kaiwhakarongo i tēnei rangi. Wiri hana, Michelle, tēnā koe.
Tēnā hoki koe.